tmtmusicmedia.com.
Download it with just tmtmusicmedia.com.
Kalindo, kulilinda penzi lako. Nitaimba wimbo kwa mahaba juu yako. Umelimiliki jimbo, kalifanya kuwa lako. Hili jimbo, limiliki nila kwako. Kichwani siko sawa, akili sina. Moyoni siko sawa, penzi liwe dawa, nipone mazima, niwe sawa, mzima mzima. Oh sugar, nitamu asali, nitamu sukari, nitamu sana. Oh sugar, nitamu asali, nitamu sukari, nitamu. Siko sawa, akili sina. Moyoni siko sawa, nilako jina. Na penzi liwe dawa, nipone mazima, niwe sawa, mzima mzima. Oh sugar, nitamu asali, nitamu sukari, nitamu sana. Oh sugar, nitamu asali, nitamu sukari, nitamu sana. Oh sugar, 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 sugar. Oh sugar, sugar, sugar,
tmtmusicmedia.com.
Come mix slicer.